wasee wameti. Nikishika mic na waroga tu vinasti. Mafans wale nati wanachafu wanga meza. Mziki kani tamu wanasema ngarudi. Mziki kani tamu wanasema ngarudi. Yarudia ilikuwa form tangu bado nikicheza nao hao hao adina doz. Usiku na mchana tulikuwa tukikesha. Tulikuwa tukikesha tukichonga mister. Mina pendu na vocheza. Unanibamba vile unajibamba. Mikono juu kama unabambika. Mawazo mengi lakini sasa kando. Songesha kiti doki msani mina come with a beat. Nina mada nina kill to visionzi. Doki msani mina come with a beat. Nina mada nina kill to visionzi. Doki msani mina come with a beat. Nina mada nina kill to visionzi. Doki msani mina come with a beat. Nina mada nina kill to visionzi. Nimetoka jela, nimeparara. Ninaishi nja na kichwa na niuma. Sina ata pesa maisha ni adi ni kuwazo mtaani. Wakati ni za dread ni lazimu pati lines kustand kajuda kutema kwa shuhuda. Juu niko juu kwa mfuko ya shati. Kipanda na inama nusikie maroots mingi. Utabibi mje na kulema vichapo. Jampa lembele itabidi umetembea. Karao nao nao manze akikara. Na kidogo dogo usishike na baridi. Kidogo dogo usishike na baridi. Ah, letara kwenye kara. Ah, bila nastaki na nani kupate na nani. Doki msani mina come with a beat. Nina mada nina kill to visionzi. Doki msani mina come with a beat. Nina mada nina kill to visionzi. Doki msani mina come with a beat. Nina mada nina kill to visionzi. Doki msani mina come with a beat. Nina mada nina kill to visionzi. Jiwachilie jinais tu vinoma. Mina memoro hile watu na noma. Ukinijua mina itwa doki ea. Saha ujana juleo tunileo. Rap ya mukali siwase iko poa. Na kuzana kudara na wapeleka na rada. Vile na wamada wanadai mina choma juu. Tuko club tumegolore. Tunakunywa re hizo pia re. Kama temzinga tuzikunywe he. Umeniweza kwa kweli umemada. Tuma mama tuna dance tukihodi. Pewa vitu kali uwanze kujinice. Nena vitu tamu usikie uko fine. Na fly bila bawa ona na bebe. Si I'm addicted na simi ya darati. Doki msani mina come with a beat. Nina mada nina kill to visionzi. Doki msani mina come with a beat. Nina mada nina kill to visionzi. Doki msani mina come with a beat. Nina mada nina kill to visionzi. Doki msani mina come with a beat.